mwana akayimba nka dedicating deba champions ba hustle bachali ensine bweba gunda and everybody thinks they can't get up, they still find that strength to get up. That's what champions are made of. Listen, yeah, I want you to put that hand up to make a fist. Yeah, that's what I'm talking about. Yeah. Bosoma mu mawulire nti kati zamba yaguza akamotoka, nange jukira waliwo tembo na vuganga boda boda. Bosoma mu mawulire nti kati zamba yaguza okuyumba, nange jukira waliwo time we nalinga omupangisa. Bonsanga ndya bipiza ndya okunandosi, nange jukira ko katime we nalyanga zibolex. Ebire biduga kubi kensi notalaba kasana, notunulire ensinga buli omu akirimu ajajana. Kabeera omusajja omukulu omuto oba omwana, ekikabya ente enkulu of course kikabya n'ennyana. Mbanyumiza nti eyo gyensula mpulirayo bakijana, akola essaawa lunaana okufissaawo olunaana, nga kw'otadde baalabirira omukyala n'abaana. Bafuna eza landlord school fees apaana, stage yayo todda kwakola nga mulimu enkaayana. Omusanga aleekaana ayita takisi mu kasana, okamanya akeekampala nga ku ssaawa munaana, agamba ebintu byabijja okuva lwe baagoba ssebaana. Haso y'ekampala ebeera yakupatikana, ssente z'ekampala zibeera zaakutuuya. Kati tulwanyisa nsi tugitadde mu amuleso, tuli ba survivor buli omu anoonya peso. Emisolo mingi najo nga gitukanulidde amaaso, sinenya batembeyi bazanya tapo n'aba city council. Kw'oku bibiriti byatunda naye abeera afisaako so, ng'omusaba layisensi abulawo nga kimyanso. Omunoonya nga kapisa enjeru mu mucere gwa kaiso, nange ku microphone gikutte gladiator ninga Russo. Kulaba okola naye tolina za lunch, oli broke ebyaddala watali bya credit crunch. Tolina za kagati bakugamba ogule cash, olwanyi sansi naye kunonze ndaba ekukubye punch. Okulaba nti olina ebizibu seetaga gogo search, kuba diriso seekutte nga zebataddemu starch. Walyanga ku Serena kati olya wa mama Natch, banka ekubanga esindisa omuntu ku buli branch. Okutandika business ennyumba wagiteekayo kuloni, n'emmotoka gy'ovuga nayo siyiyo ya loni. Kati business tekyatambula kubanga wafuna kuloni, nabo bwe babitwala n'osigala nga yokoda ndola loni. Ne mukasi wo bw'otabeera steady, osanga kanoti ke yawandise mu lulimi lw'otegeera nti baby I'm gone. Back in the day chali wange walinga ku top time, ne kati ndaba tokyalina credit wadde ku phone. Chali wange nkulaba yo broken stressed and torn, walinga boss ne kati ensefu zinyisa reggaeton. Carry on, nze nzijanga malaika ne kugamba you have to fight zone until the battle is won. Tunulire kubo gye wava, amakagwe mwalyanga emmere okutaliko nva. Gw'oba ogamba nti no ndeva, teka omukono gwo waggulu, kana kayimba kakonange, teka omukono gwo waggulu, kati chali wange yimba nange. Sibe kuwa blow, now we do a punch, tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow, now we do a punch, tokiriza nga nsero kuteeka wansi. Sibe kuwa blow, now we do a punch, tokiriza nga nsero kuteeka wansi.